Yehobee.com.
All eyes on you.
Made beats on the beats.
Havegeza ho mureke umundekere. Oh, numusaza wanje ntacyo ibyo simbyitaye.
Niwe wanyemeje ubanza naranasaze. Oh yeah.
Nanjye ubwanjye njya nseka. Viye wanjye ntanyima.
Urambi mu kasi nesinzi icyo namuha.
Ni ungeza mu bicu azi ibyo nifuza.
Oh, I surrender to your love. Arateye nanyikiriza.
Nibyo mudakeka, ni wewe nyine ubizi. Mbega ukuna berwa, umusaza n'umujene.
Do me every day, day
in a better way, way, way.
Nanjye ubwanjye njya nseka, viye wanjye anyima. Do me every day, day
in a better way, way, way. Umusaza wanje ntacyo ibyo simbyitaye.
Numva bamupinga ngo uyu musaza ntagateje. Niba mundekere nibuze neza irangamuntu yanjye.
Ami ibyo nifuza akunda kubikuza. Amagashahara buri munsi kenshi umusaza tanga keya.
So my heart like a magician anyera gasho.
Every day ni Valentine, bikundiri cho.
Oh, I surrender to your love. Arateye nanyikiriza. Arateye. Akura kazi kose, kandi pleasa. Mbeka umuntu mwiza, aza kumana nanjye.
Nibyo mudakeka, ni wewe nyine ubizi. Mbega ukuna berwa, umusaza n'umujene.
Do me every day, day
in a better way, way, way.
Nanjye ubwanjye nyanseka, viye kwanjye nanyima.
Do me every day, day in a better way, way, way. Umusaza wanjye ntacyo ibyo simbyitayeho.